mama, baby mama. Baba, so de mai. Baby mama, baby mama. Kuzeri sacho kuna mawanga abachala teba chaza nchaba saja baba kowa Bagalabu nobu to obuline Sorry, no abali nobu vina Kono imatia story ya matia Ayagalaba to abakulu ya bakowa Talina gale bukana nkanga Akataka tumabutu minga kea njala Heya, ensigo Musige ensigo Abasajja mukube ensigo Everybody know Yeah Ensigo Musige ensigo Abasajja mukube ensigo Everybody know Ensigo muzisige teme kotogera Kama abwalagira mukitabo bibilia Ofunda no mubinga amanyo kuzisiganga Amanyo kubinukanga amanyo kuzisikaye Amina watamise down in namiati Obafala mugwa gwango nemesa bachala Yeze pa omukwano gwa bachala Mukwano gwa bachala Obinuka obinuka obinukirachi Nga toyagala kukwata wakati Obinuka obinuka obinukirachi Yeah yeah Ensigo Musige ensigo Abasajja mukube ensigo Everybody know Yeah Ensigo Musige ensigo Abasajja mukube ensigo Everybody know Mukwate 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 wakati Kusaba tomuta mukwate wakati Mukwate 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 wakati Kusaba tomuta mukwate wakati Kinyuma kale mukwana baliko Abe mibire jira vikako Kasteba saizi yo Oyongo mule merako Kale kwa banks nangebe na chandika Gaba wimbali kabaruji bentunulira Wenine wakamuruji kwemba wanira Sagala mulala weni na malai Ensigo Musige ensigo Abasajja mukube ensigo Everybody know Musige ensigo Abasajja mukube ensigo Everybody know